Rafiki, nikiuliza naua. Nasikiliza ile ngoma inaitwa Shonia Modi. Rafiki, ngoma kali sana ile.
Shake your body, 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 shake your body. Shake your body kama una kazi, wakileta dazi na weleta shazi. Zinguwa zinguwa achana na mandezi. Tunafuta unga mzalazi na kabechi. Wakisema oh, tunasmoke weed. Tunamwaga last, tukianza chidi gani. Kijenge mwanama, paka saki nani. Ula siti nguselo, paka kule kachiti. I wanna make man in order to survive. Yeah, shuka, 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 shuka. Bra, ju, 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 ra, ju. Shake your body, 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 shake your body. Shake your body kama una dance. Kula izo mundo sogopi askali. Mlete uyo manzi paka hapa kwa fasi. Atiza KSK paka amle kwa drasi. Ogopa miti kasi, muta mwendo kasi. Mama yeyo, teza na nanginyiwa. Kesema na flow, teza hivyo vinyoake. Alafu zunguka paka VIP. Kebanti konyagi, paka safarini. Suluali, shati, paka mtini. Sende unyengul, paka masaini. Tuku na lilai, alafu na sidai. Bando na jidai, kozo nina kipaji. Demu mzuli, alafu ni mtaji. Uchumi mega
Shake your body, 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 shake your body.
Some shaggy boy from Rock City. Yeah, my money, we are Danny, Moto Gun, fire.